Watu wamekuwa kichuliza DJ alienda wapi? DJ Ole Macho. DJ Ole Macho, the number one DJ in town.
DJ Ole Macho, the baddest DJ Buddha sunajua. Awo.
DJ Ole Macho, Ole Macho.
Chibobo wangu, mhodari wangu.
Bingwa wa mabingwa.
Takanya na wandon, takanya raka. Takanya na wandon, wandon.
Download DJ Ole Macho mixes. www.hearthis.at DJ Ole Macho. Follow him on YouTube, Facebook, and Instagram at DJ Ole Macho.
Ole Macho, bingo mabingwa. Twende kasi, twende kasi, twende kasi.
Kanyaga kanyaga,
kama nalicheza zangu.
Kanyaga kanyaga,
wale wakuda wandaku.
Kanyaga kanyaga,
yeti kitaku ndaku.
Kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga
kanyaga. Fire!
Yo, East Africa Super DJ, DJ Ole Macho, bingo wa mabingo, bingo wa mabingo.
Oh Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor. Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Now cool na pari hapo kando ya Champs-Élysées. Ukitesa na kamini, none of my business. And I see you in London, silicone on your bum, shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van
Zandt.
Oh no no.
Tabia shepu ni majaliwa, ila wengi walinyimwa tabia. Na shepu kabarikiwa, mwanamume hisia. Pesa ni majaliwa, ila wengi walinyimwa hisia. Na pesa kabarikiwa, na kuona Brazil hapo Rio de Janeiro, eh. Ukiongeze wanywele senje, nano my business. And I see you in China with the latest designer, shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van Zandt.
Usingizi usiku kucha minajua. Aisenja akilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home Senje? Tell me are you on your way? Tife tukipenda na Kiromeo na Julia. Aisenja nakosa usingizi usiku kucha minajua. Aisenja akilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home Senje? Tell me, are you on your way? Tufe tukipendana, Kiromeo na Julia. Senje,
Senje. Hello, hello, hello.
Hello,
hello.
Hello,
hello.
Hello,
hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Jaja,
your body, jaja, your body, jaja, your body, jaja, your body, jaja. I swear your love give me fever, uh-huh. All the time you come, I done the shiver. I swear your love give me fever, uh-huh. All the time you come, I done the shiver. Love, give me fever, uh-huh. All the time you come, I done the shiver, uh-huh. Now you be the one, just believe it. La diva, my diva. Oh, you turn bad man to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiwa nguvu sina. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. nikupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa usiku,
oh baby.
Tufanye mavitu, oh baby. Vitu, baby.
Sata kisla unapo wine.
Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja.
No, no, no.
Jaja, yo put the jaja.
No, no.
Jaja, yo put the jaja, baby. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja. Jaja,
jaja, baby. I hope you know, say, this is what say. Where you carry for back, they make me the quick, quick, quick. Baby, quick, quick, quick. Ah, come to back your essay. Messy, messy. Some and then in a room, go ready, keep it, pepe. Keep it, pepe. Oh, la, la, la. Your body fine, no me, you want, you blow my mind.
Ooh, la, la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh la la, la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la, la 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 la.
Kupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa siku,
oh baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa siku,
oh baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitro, baby,
so that kiss long up away.
Jaja, you put the jaja. Jaja, you
get up, pam pam pam.
Jaja, you put the jaja.
Jaja, you put the
jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja. Jaja, you put the jaja.
I'm gonna pay the money. Kikupa mpaka money. Niki pekenya, pekenya. Nisi waini chelewe. Kikuchumu mdo
DJ Ole Macho.
Tachi tachi kiononi. Na tekenya tekenya. Na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chocolate monster. Soon my contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like rhythm now.
Asa show me le kitu wa mekupa mama. Embuchu tama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila meniba mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao ever leave me so long or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko noko. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika drogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Zile chenga vidanga dana. Vicheche nchunie simba. Oh nchunie simba. Oh nchunie. Asa baby mbusho mile kita mekupa mama. Embucho tama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama kwanze kandane. Kunyeshe kila meniba mama. Tuwafunge kelele. Mana wana o.
Chibobo wangu, mhodari wangu. Chibobo wangu, mhodari wangu.
Nisei lesna
Nadia. Vicky Banda.
Kukurugu shukara kashakuru kukungu. Bendi lango limeniko mika kutu. Ilmeni shikandine sema tumatutu. Karibia chapdu noni pige mabutu. Ni zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Ntakanya na wendon, takanya raka. Ntakanya na wendon, takanya raka. Ntakanya na wendon, takanya raka.
takanyaraka takanyana wandon takanyaraka
chibobo wangu mwodari wangu chibobo wangu mwodari
ole macho
siwezi kukatana kupenda na bado naamini siwezi kukutenda kila day bana mi bado nakuwaza umefitro yangu bado inakuwaza kukutext bando ndo ilikuwa ni mablanda kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda ulinipenda mi hata kulika jana hata uliza mi siwezi kukukana ulinipenda vile tukimanga chapodondo wakati sina doni kibishana na kamongo toni ukipita na maboy wana dance nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain siwezi kukupima we sio mama pima itabidi nikubebe tu kabegani siwezi kukupima we sio mama pima itabidi nikubebe tu kabegani
guru kushukara kasha guru kukungung Bendi lako limeniko mika kudu Limenishika nina sama tumatudu Karibi ya chapdu na nipige mamundu Zungushie wandon, zungushie wa Zungushie wandon, zungushie wa Zungushie wandon, zungushie wa Zungushie wandon, zungushie wa Takanya na wandon, takanya raka Takanya na wandon, takanya raka Takanya na wandon, takanya raka
Ase kanyaga kana pigo zona fiki Kanyaga kama mbea sio rafiki Kanyaga kama fisi ana royal snitch akulisha kubish kwa ni pepe
Kanyaga
wase wa shobo kudandia Kanyaga klabu bombo mbagia
Kanyaga
slay queens vipisho vya bandia ukivipa hayeti madaivi na vimbia
Kanyaga
uzushi
Kanyaga
mashemu fake
Kanyaga
nuksi
Kanyaga
kudada deck
Kanyaga
mawifi
Kanyaga
paka ma ex
Kanyaga
nikosi
oya Kanyaga
Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga Kanyaga kanyaga
Come on alicheza zangu
Kanyaga kanyaga
Wale wakuda wadaku
Kanyaga kanyaga
Yeah, kidaku daku
Kanyaga kanyaga
Wanyue nzi namba chafu
Squeezy watu wana taka money So mikimu itaku posti
Kanyaga
Kunitumia mipicha pigo gani Eti basi denku posti
Oh yeah yeah
Kadisa rusi kuchanga changa
Kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga
Kanyaga.
Sina godoro, sina kitanda Eti kuchangie kodi kwenda kupanga
yeah.
Kama butila mugambo
Kanyaga.
Wafuruga mipango
Kanyaga.
Waze wa insta mchambo
Eti baby niunge bando
Kanyaga.
Uzushi,
Kanyaga.
Mashemu fake
Kanyaga.
Nuksi,
Kanyaga.
Kudada dek
Kanyaga.
Mawifi,
Kanyaga.
Baka ma ex
Kikosi,
Kanyaga
Ore macho
Panda na yo girl, panda yeah Let me see you switch it up and Just sugar na yo girl Roll it up baby Panda na yo girl, panda yeah Let me see you switch it up and Just sugar na yo girl Yeah, sugar na yo girl, roll it up my girl Just panda, soges, panda, leges, panda Chapish, panda, rudish, panda Shukish, panda, ifish, panda Malisa, panda, umisa, panda Tekiteza, panda, telesisha, panda Tetemesha, panda, fimesisha Batman fi call and shout and ball out fi uno Kingpin a fly the G5 just fi uno And dem a dedica dem wish dem fi on Kabat gyal inna the place, yeah Fire
DJ Ole Macho, DJ Ole Macho
I don't wanna lose you this time, I'm winning. No time, I'm gonna win, wanna your love, they do me one. I don't wanna lose you this time, I'm winning. No time, I'ma gonna win, wanna your love, they do me one time. Oh my, I'ma get the mommy. Show me how you feeling this night.
How much do your love say? Now winnie winnie wanna wanna your love. They do me this night, yeah. I need your grace, me never relent, my love no get shame, no matter the case, in my music give me bass, my sweet sweet bass, so my love no get shame, for you all day,
Every night, every day, every day, me go need my baby to call on me, close to me, yeah, yeah. By the time, when you day, wake up in the morning, man, I day
by your side for me, make you fall for me,
oh yeah. Jodo, 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 jodo.
Ah, you won't keep it. Mugu, mugu.
DJ, ole macho.
This kind of love, it they do my body tanana. It they make me one day your life oh anana. Do yeah, do yeah. This kind of love, say it they do my body tanana. It they make me one day around you anana. Dance to my conto make you banana. Oh la, choro, 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 choro. Choro, 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 jara, choro. Never leave me. When I need you by my side, I'm all waja, soko. When you can, oh, then you can, I'm all waja, soko. Me, I go love you all day, love you all night, all the time. Yeah, 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 yeah.
Big Daddy Records.
Yeah, she just said be younger, day, 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 day. C'est Bianca,
but I really light it up, up, up. Baby girl, if you give me one night, I'ma make you fall in love, 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 love. Nothing to it, I can do it, I'ma make you know my name. Pas besoin d'expliquer, baby girl, tell me what you say. I'ma give you super love in each and every day, 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 day. Sippy young guy, day, 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 day. Sippy young guy, day, 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 day.
Moja aita tosha labda wende zile za oi. 1 plus 1 2 2 plus 2 4 4 plus 4. Hey, nita kukemea kiro. 1 plus 1 2 2 plus 2 4 4 plus 4. Hey, nita kukemea kiro.
DJ Ole Macho, Ole Macho.
Apa suta washu nina dudu manyo. Apa nda kulimani kumogi manyo. Apa suta washu nina dudu. Apa suta washu nina dudu manyo. Apa nda kulimani kumogi manyo. Katiba ni winame tunanguo na fuwa. Si apendi twe, de, re, de. Asike, mbwe inananye. Ge, mwana wefe, sunapenda rungu. Alitoa putu tukamwita dadi. Mafuta ni ya ngombe na unapenda nguati. Ai, aje, nubu. Afanangi makeup na unapenda lotion. Kam ni kutapi tunapenda question. Jaba ni eluta apa pienga session. Kuja daranginyo ni na hati lesson. Hakuna uniform kuja na kileso. Juzi meru, nda. Jukesho ni ndadu, nda. A for Apple, B for boy. C for guy, D for da-da-da. Aparan moja aita tosha labda wende zile za boy. 1 plus 1 2 2 plus 2 4 4 plus 4. Hey, nita kukemea kiro. 1 plus 1 2 2 plus 2 4.
macho kani kosha. Fundi aki ya Mungu anajua aje anachosha. Na toto kosha fundi.
Ole macho.
Na toto kani kosha. Fundi aki ya Mungu anajua aje anachosha. Toto zinapiga bila kuonga. Ya kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa. Kitana chama love. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby, closer. Oh mama, take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makido kidok. Fanya ka unapiga deki. Deki, give me some cake. Ayana. God bless your mama, Ayana. The way you move your waistline, Ayana.
God bless your father, Ayana. Umugo magaribi, baby, Ayana.
Toto kani kosha, fundi aki ya Mungu anajua aje anachosha. Toto zinapiga bila kuonga. Ya kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa. Kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby, closer. Oh mama, take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makido kidok.
Ayana.
Fanya ka unapiga deki.
Ayana.
Deki, give me some cake.
Ayana.
God bless your mama, Ayana. Hey. The way you move your waistline, Ayana.
God bless your father, Ayana. Hey. Umugo magaribi, baby, Ayana.
Na
kamaradi ya time chemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi machine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimekaa natia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby, closer. Ooh, baby, take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makido kidok.
Ayana.
Fanya ka unapiga dek.
Ayana.
Deki, give me some cake.
Ayana. Your mama, Ayana.
Make me wanna spin you over. The way you get me loving and be rover. Make me wanna spin you over. Baby, give it to me like we're fighting, girl. And I gon' give it to you like I'm kicking you. Please bear me when I grab you by your neck, baby. Don't you say no when I pass it through your back, girl. Do you want it slow or do you want it faster? Your love gon' make me die one day. Your love gon' make me die one day.
Ore macho, macho.
Banana, banana, banana. Banana, banana, banana. Banana, banana, banana. Banana, banana, banana.
Simsima. Toto mpe funguo za bima. Anitoa bongo nimefika mpaka china tutu. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dina hii. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambani. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama uwasama.
Paka mpiri kwiri siko pesh. Na mupa mpiri mpiri sina break. Na kadundisha mwiri kitenes.
Kame ni kiri kiri marakes. Asa nioneshe ya richo kupa mama. Sugua. Sugua. Sugua.
mama wewe
sugua sugua
sugua
zawe
sugua sugua
ta tafenda pini pini ama kitoto kupapa chini chini ama kwa ngoto golisa pini pini ama kimako chenga mwilini Yoni boko
Bore macho
Udi, 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 udi Katotoka kugudi, gudi, gudi Mudi, 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 mudi Navyo katafuna kama fudi
Oya, katoto yani dosalale
Eee, dosalale
Nakapa fishi kambale
Eee, wakambale
Kibidu bidua
Oo, bidua
Pindu pindua
Oo,
yani nakachimbu chimbua
Oo
Nambandika pandua
O oh, dada day
Yani kama gaga lime kwa makwenye gu
oh, Sugua
oh, yeah.
Sugua Sugua
Unolikite buka Uwezi kutembea Masai ruka ruka Analinyenyekea Unolikite buka Uwezi kutembea Masai ruka ruka Unolikite buka Uwezi kutembea Masai ruka ruka Analinyenyekea Chumbani kwenye shuka Dina nitetea Mzungu kawehuka Rime mkolea Laki makonde Laki chaga
Laki chaga
Wengine adi wanywe pombe Ndo nalimwaga Mbila wima wima Inatokea Kongo Sinori le wajima Alimwagia kondo Uno oh 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 Nina waoko wa makahaba baba Kuna walongo wa menosaba baba Nili mtoa hechi baba Yani A, E, I, O
Uno Everybody say uno Asema uno
DJ Ole Macho
Everybody
DJ
Ole say Macho. Uno
Bingo
Uno Uza mikano kama hautaki
Uno
Upinde kama unakanda chapasi
Sema uno
Basirizo mbusha hadi kwenye bati
Uno
Mangade Basi kata tarakibu utibu Usijepata ajali Uno la chibu chibu Nina mkondesha zali Uno la reisi Alinaga mifuba Ukena DRC Kuna fari pupa Popote wanalimwaga Yani kinaga ubaga Wejaribu kuchunguzaga Uno ndo linalegeza chaga
Uno
Lina waoko wa makahaba baba Kuna walongo wa mendo saba baba Kuli mito wa hechi baba Gani A,
E, I, O Alongside my papa papa What the ranking This is for my baby
DJ
This is for my baby
DJ Holy Macho
I lay you down like an edge controller I wanna love you all over Wanna be the gun to your soldier Show you I'm loyal eh, eh. Wanna hold you tight like a folder You are the beauty and the beholder Be the range to your rover I told you oh, I am loyal Oh baby, mi aleweto Clear me now, so don't be leto We belong together, no debate Make we relate Oh baby, why are you
Love is a medication like a rasta Take you to Alaska, Jamaica is after Don't need your shop for your love, mother boxer Only Gucci, Gucci, yeah, yeah, yeah I'll be your lover and your fire Say nobody could be bring this fire
Macho.
Mama
the follow Mako, follow. Why you wanna be on the daily? Mako, follow. Why you wanna be on the daily? I keep a distance. I keep a distance. Oh, oh, I keep a distance. I keep a distance. Oh, oh.
Suraya pesa, sauti ya mitonyo. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio. I make million, million. The more you hit, the more I make more billions. Yeah. Witcher man, chili man. Niko omane na kula zangu birian. Wanaroga upate kidogo. Ukipata wanakuwa mbogo. Kumbe wanakula mbaki sogo. Amaka huu atutaki shogo. Atu cheki na kima tusijevuna mabu. Ukikosa heshima ujue na kuzingu. Mke na mpa pesa we unaleta maua. Sa ukijilengesha nikikamata na uwa.
Mama kamba wana niloa. Kozi pene kata paloa. Mama kamba wana niloa. Kozi pene kata paloa. Mako, kolo. Waimona abi yona daily. Mako, kolo. Waimona abi yona daily.
Cancel, let's go.
I keep a distance.
Distance.
I keep a distance.
Hey.
I keep a distance.
It's my choice. For instance, I'm the reason some of you are in existence. I do damage and you hurt like a fist bump. Nyongwa, that's a hook full of hiccups. Number one on the charts for like 3 months. Your mouth running like it's sponsored by Adidas. Or Pampers with a bubble diarrhea. I keep a distance, Nairobi to Zambia. Can't over me.
When you cancel, Kenya Zambia collabo. Imevuka boda bila kubonga. Keep a distance, we're standing na okwongwo. Si yangu solo na fanya watu wa ghetto.
Cause I'm manifesting bliss. On your hips, I don't impress us with your noise and all that mess. Keep your
mama kamba wana niloa. Osi pene kata paloa. Mama kamba wana niloa. Osi pene kata paloa.
Chuchuma.
Favorite songs back to back to back to back to back.
Hawa mabinti wanazuwazo hukuna kula na vuruga sana. Hawa mabinti wananyongesha pisho hukuna kula na vuruga sana. Vera Sidika chuchuma chuchuma. Huda mama chuchuma chuchuma. Wema sepetu chuchuma chuchuma. My African nani yeah.
Anataka pick it up, pick it up. Baby nikiangusha pick it up, pick it up. Nipe moto zada kongi fire pick it up. Choko bedi ni kulishe gal pick it up.
Mimi simba mwenye motion
chuchuma.
Nakuna kwenye motion
chuchuma.
Na kama ngumu mina paka lotion
chuchuma.
Ni mkunaji bwana slow motion
chuchuma.
Pande riba na kupapa pasa chuchuma. Ni kutakase choko pezi wangu ni kupakate.
Ni kupike mate.
Vera Sidika chuchuma
chuchuma.
Huda mama chuchuma
chuchuma.
Wema sepetu chuchuma
chuchuma.
Baby chunga usivunje mifupa.
Ukichuchuma
nikupe kwenye kiti ya makita ndani.
Toto chuchuma
wili niko fire dakari sasi.
Baby shika goti niko kune basi.
Usiwe mchinga kakeja na mnono mufupi na muizi murrao.
Funny boy.
Napendo navo pepeta ai. Napendo navo sokota soko.
Napendo navo lia yeah, yeah. Kilo napo chuchuma yeah, yeah.
Kani tapoze rafiki opele. Nikikata na wacha kidonda. Usijifanyo kumbuki mkunaji. Sinili kukuna kwa mwaga na maji.
Oze, kijana bomba. Wana machine, fire machine, sweat machine, chwada machine.
Vera Sidika chuchuma,
chuchuma.
Huda mama chuchuma,
chuchuma.
Wema sepetu chuchuma,
chuchuma.
Talk is cheap.
sikachi bana kachini. We are please repeat, you are deleted it. Studi boy cancel all the wickedness. Simanishi posho nikibonga mil.
Nima koma na sufuri.
Mabahasha no no nikiona deal.
Mambo gana mechubigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo.
Kama ni baya baya, kamu wapa hapa kuna kugwaya. Olewe sona haya sura zimewa.
DJ Ole Macho.
Kijani, akili sina tutu, matumajani. Na waacha tu tafarani. Oh, oh. Tukipulizia mjani. Akili sina tutu, matumajani. Wanapigwa na pungu wazi ona, ona. Pigo na mwendo, mapigo na na na. Mapigo. Pigo na mwendo, mapigo na na na. Mapigo. Pigo na mwendo, mapigo na na na. Mapigo. Pigo na mwendo, mapigo na na na. Mapigo.
Yo. Utanipata base, nikichana mairungi. Napenda kila mtu, mababi na magwangi. Kanso tumewashika, Mombasa di Bungoma. Bebe ukingia stage, wana Bungoma. Mtoto wa Hadija, nakupa kitu freshi. Sichana wa Kiswazi, anakata bi sexy. Wanauliza lini, the kanso tutanguka. Tuko wapa na mpigo, baka si tutangoza.
Mapigo. Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo. Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo. Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo.
Mapigo. Mapigo. Mapigo. Mapigo. Mapigo. Tembea, tembea. Nataka wanja ntame, sogea, sogea. Wakopo pambe, oh kapotea, kapotea. Goma isambe yo kidedea, kidedea. Mashalti ya mganga wameya kosea. Wamekuja kuzima kumbwa na chochea. Wana upepea, moto korea, korea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Haya. Zima na mtandao.
Ole Macho, Macho.
Sema nao, pigia bao. Haya. Sisi sosa, size yao. Funja vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakucheze umevalia msuri. Tatu mwagia razi utatualibia shuguri. Mugiu vizuri ulizia na nitaganguri. Kama unaimba imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke ulie ishike yachie. Mwazangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma tumbe. Shika kamata sukuma tumbe. Shika kamata sukuma tumbe. Shika kamata sukuma tumbe. Shika kamata sukuma. Shika, sukuma, tune, shika,
shika,
kamata,
kamata,
shika,
shika,
sukuma, tune.
Bosi kafungwa kwenye chuma cha reli. Bosi kaamka chumba cha usikiri. Wana shamba baisikiri vipishiri. Kiwanja hakiusi mrupa matapiri.
Survivor kwenye jungle commando. Kijijua panyo katafute pango. Delea ndelea kushikia bango. Tukuvui nguo na vua majigambo. Jembe la kulima, tifua tifua. Na vua papeta kwa kamba daga kibua. Mshike, mshike segiri langu nalijua. Goma inoge kelele zangu paka napasua. Panga, pangua, ota, otea. Nataka, chukua, goja, gojea. Tokea, sogea, pokea, ongea. Sugojo simuliwe una macho ya kujonea. Kama una imba, imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke, ulie, jishike, yachie. Mwazangu na mie kaa chini utulie.
Shika, kamata, sukuma. Tune, shika, kamata, sukuma. Twende, shika, kamata, sukuma. Twende, shika, kamata, sukuma. Twende, shika,
kamata,
shika, sukuma. Twende, shika,
kamata.
Aka kanguna ni kamali au maremai.
Maremacho.
Ni kamali au maremai. Aka kanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane. Aka kanguna ni kamali au maremai. Kamale au maremare, aga kanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane.
Mami we ni mali siyo maremare. Ndani ya dera kama msumare. Niko na wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi ni shamare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stela ndokwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyege ma.
Shashamane.
kisha fashi na mbosho.
Nye kemon,
nyendete kigosho.
Nye kemon,
garedi yoga shoro.
Nye kemon, nye kemon.
Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane. Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane.
Adam na Hawa pale Eden, wako matan madawa wanashashangale. Wameshikwa na njana shindo kule gani, na kuna nyoka inamonyesha kule katikati sare. Staki noma hita kula ningori, imebarikiwa sana lakini inangori. Nyaku sare siku mari mbogi siki munyoski, nani bof shina van shina ili ya Moses.
Shafashi na mbosho.
Nyeke man,
nyendete kigosho.
Nyeke man,
garedi yoga shoro.
Nyeke man, nyeke man.
Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane.
Yangu nipata kutea, au me forget bado mtani kibera. By the way, come show me kufua, kupika, baby come do practical.
Ode macho, macho,
umezoea macho, uba taxi fly. Leo panda manyanga, andai, juu yako baby mi hujidai. Kuja wai some number, number nane, usitishwe na ma stories atene. Uza mtaku na nare, ima shuti shuti chungo sikanya genshonde. Kukupata ilikuwa difficult kama maho. Cheki swag, cheki nyashi. Alafu line time tutakata keki na juo. Misi na kajiko wala gas. Nishike kwa ukuta, pirani ya kisikia tuke volume high. Toto, usijali nikishuta. We chore yani effect za mdura. Western boy, niko na chrome. Zime chrome kwenye mesa. Here we can niko solo. Baby come, here come there. Oh baby come again and again.
And the wiki. End the wiki, oh baby girl, end the wiki.
Kuja weekendi mama.
End the wiki, end the wiki.
So baby kuja end the wiki.
Kuja weekendi. End the wiki, end the wiki. Oh baby girl, end the wiki.
Kuja weekendi mama.
End the wiki,
slim down.
So baby kuja end the wiki.
Kuja weekendi.
Zwana sema kwamba knock knock knock. Na baby mimi nitafungua. Hapo kuna mapocho pocho. Ukitaka pia anza kukula. I love you, love you. Oh baby girl, I need you. Need you, shorty, shorty, shorty. You are the one girl. Wari na million na umezi beba, beba, beba. Kama mtungi, nipe kisi mdomoni. Cause mina taka, 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 take it easy. Hata nina lala chini. Here we can be, I go take it to the moon. I take it to the moon. Here we can be, nitapiga mpaka noon. Nitapiga mpaka noon, till my body's on fire, fire, fire. Nitapiga na ubaya, baya, baya. Wana kuita tu liar, liar, liar. Kwangu baby, umestay.
Niko na chrome, zime chrome kwenye mesa. Here we can niko solo. Baby come, here come there.
Oh baby come again and again.
End the wiki, end the wiki.
Oh baby come, end the wiki.
Kuja weekend ni mama.
End the wiki, end the wiki.
So baby kuja end the wiki.
Kuja weekend.
Lari doe na PV. Unasikiza mix moto fire. Kutoka kwa DJ Ole Macho. Ha, twende.
Kata, 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 kata.
Mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Nyonga mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Hey, mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Download. Body lako lina hitan. Hizo chuchu sa sita. Mbucha laze kama gita. Kasi shuka shuka down low.
Demand them no them a kia match me. Why are them wako kia getting up for me? Drop it on nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Kata,
kata, kata, kata, kata.
Vile dema na kata kata na katunika kishia waroge Minda ichapa chapa twatwa tuta kijano Nairobi Vlana waka waka macho inabidi fnike na nuti Na kutaka taka bakwanza lazima nibishe hodi Tadani mini meru vile vas na chana Hey yo Jones na unasikizu mekwa mrasta sana Nadani utaniweza muda baska zana Adivode member kwele kanisa ya pasta nganga So kenyo hiro apantaka Ni mari mnami bata na haga na kamjaka Na kuna nsaka no jomali unezakan pata Yoni pate after pate sindio wana run after Kahaja beba minda mpita tu Anataka kutwapa kitu tunaona ni mshipa tu No disrespect minyo jisizi choma picha bu But if you don't got a booty the summer honey sister do Blessing nazo tumesunda kwa kibenje Staying out of trouble, hatutaki lala stenje Isi guli mavado, panu tembe na kirende Na hatu pendi maskando, so siti mbali kamenje
Yo vas, mina biga kiras Red sun, homie dimples, give me the glass I'm your promoter, si watu nalipwa in cash The wonder sisi rusha rusha, tukifrika kwa bash
Kata, 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 kata
Mpaka chini
Kata, 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 kata
Nyonga mpaka chini
Kata, 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 kata
Chimamba
Chumu na votaka, niguso na votaka, my baby, yeah Pando na votaka, kau na votaka, my baby, yeah Oh, mwibae,
controlora
Oh, mwibae, oh, shibae,
controlora
Oh, shibae
DJ, ole macho
Nyuma yake ni rewind, yani mambo fire Pull up selector She make me lose my mind, yani mambo mbaya Ni chuku chuku mchuzi wa pweza
Mchuzi wa pweza
Mweke bakuli la supu kuna chombeza
Kuna chombeza
Usije ukashika huku utalegeza Umeme utazi maruku utanpoteza Amsha popo inakesha mabundi Joto nkumbata kumbi kumbi Cha moto kutatemka vumbi Nipe gongo la moto kishungi Mauno yako yanimaliza
Controlla
Kwa ufundi wako unanimaliza
Controlla
Baby punguza mbio usifike haraka
Mama
Punguza mbio tukawie kwa mapenzi
Macho, macho, macho.
Take it down low. Baby, but you win when you win the girl. See who may be Baponte. Toto. See who may be Baponte. Toto. Yani sura commercial. Toto. Yani figure commercial. Toto. Baby, tell him this.
All that she want is the number one, baby. Can you make me the one?
Nasuki, nasuki, nasuki
Hold on.
Yo, East Africa Super DJ, DJ Ole Macho, bingo wa mabingo.
Jizo. Gana pesi yo mutema, abeda shuwo bonginanga. Aspena yo yabana yandako, na mibonzi nanga inyoso. Amour, affection, confiance, enyoso. Abeda shuwo tonda tendresse, nasuki na yo. Na kwe na yo. Nasuki na yo. Na kwe na yo. Na langwe yo. Na love yo.
Ashu, nadangwe, mi ase nadangwe.
Damba,
ashu, nadangwe. Moi j'ai dit nadangwe.
Give it,
dada. Soke zananga se bon, soke kiminga na we. Yondo ye binga abe, soke tikinga na we. Baguna nga eza yo, baby. Wapi sani nanga, wapi lutu nanga. Nasuki na yo.
Suki na yo.
Na kwe na yo. Na langwe yo. Na love yo. Ashu, nadangwe, mi ase nadangwe.
Damba,
ashu, nadangwe. Moi j'ai dit nadangwe.
Afro Congo, we making it happen.
Baby, minisha kuchagua. Baby, minisha kuchagua. Kataki uno kwenye ngoma. Baby, minisha kuchagua. Baby, minisha kuchagua. Kataki uno kwenye ngoma.
Abed. Ya Sonia Pembe. Ashu. Ya Sonia Pembe.
Baby, menisha kuchagua. Baby, menisha kuchagua. Kataki uno kwenye ngoma.
DJ Ole Macho, bingwa wa mabingwa.
2 seconds, everything done bust. The kind of love I get for you, nah, mad, am I too cost? He asked me what in I love for life, I said what in no go touch us. So, every day, make I see my mama smile, that make me the mumbo. So, call up, For your mother, mo fo. See my Adam, my give me special love, mama give me your lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. Ooh yeah. See my baby, give me special love, turn the night, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly.
50 bottles from my dick to me, you know. Oh, you want to take a color, go, 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 color, go, go, want me to take a color, go, 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 color, go, go, want me to take a color, go, 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 color, go, go, want me to take a color, go, go,
go, go, go, go,
Kontena limejazwa kilo Paja nofu nofu kama pilo Toto kodi zake za San Siro City ndiyo medical killer
Mukiza kata pila
Pila, 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 pila Toto body killer Killer, 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 killer Mpaka ntoke bila Bila, 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 bila Toto body killer Killer, 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 killer
DJ drop it, view no vikate figure African fucking City boy under hamid DJ drop it, view no
vikate
Drop it, view no vikate figure African fucking City boy under hamid going sexy walking Nitumbu kize kwenye timbo Dio mana wakini una wana 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 Wainama, wainama, wainama mama Wainuka, wainuka, chura chutama Wenendo tabia situ mefanana Doa oda yetu toka kwa Obama
Wainama, wainama, wainama mama Wainuka, wainuka, chura chutama Wenendo tabia situ mefanana Doa oda yetu toka kwa Obama
Kontena limejazwa kilo Paja nofu nofu kama pilo Toto kodi zake za San Siro City ndiyo medical killer
Tumbukiza kata pila Pila, pila
You can be my baby mama Wanna take your class, we can chill for the summer Your body language, Tropicana Private jet, we can fly to Bahama Flat tummy chains on your waist
Hiya.
You better than my ex I got the room party, you can be my guest
Hiya.
I wanna feel that taste
So you're lucky when you're riding You wanna put like a behind it Feel away from the riders
She call me on my phone and I kuja gitu Nataka kuja gitu Anajua napika gavitu special Special for you too Mewe unanizi maga michechetu Tulisa akiri mentu Ukinipa usiku nipepaka kesho Kesho, kesho, kesho hey. One time Show me what your mama give ya hey. Two time I put up my money You need a gun to go bebe ube mechu Kaju, you know I like it You talk to when they shell tembe ka Migu, you know I like it You talk to go bebe ube mechu Kaju, you know I like it I give you everything when I do my things with you You know I like it
Download DJ Ole Macho Mixes www.hearthis.art/DJ Ole Macho Follow him on YouTube, Facebook, and Instagram at DJ Ole Macho. Follow him on Mixcloud at DJ Ole Macho.
Mama inuka njonko petuzo Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo Waswahili na maneno yenye vundo Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo I say she's my future Sweet bambucha Wanga utajuta Kaika ukuta Nampa taratibu nampa Puta puta Napenda mwendo kanyage mafuta Nitaka niko bebe ubebe chuka chuka You know
it's not my game
Nitaka tuendeshe mtendeko
Nitaka
niko bebe
Kameni pekenya, kameni gusa kunako kunako Kani pekenya, kameni pofua macho macho Kanafanya makusudi, kama kata kibibi Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki piki Kani pekenya, kani pandesha midadi Nikimuona beki azikadi
moyo upasuko radi, mapigo mbio bila ya idadi, jepu lake la nikiminaji, mtoto nani malizia mtaji, akili kwake azichaji, natapatapa kama mfamaji.
Teke te Kenya,
te Kenya,
kani teke te Kenya,
te Kenya,
aminishika kwenye paja,
te Kenya,
namtaja taja,
te Kenya.
Teke te Kenya,
te Kenya,
kani teke te Kenya,
te Kenya,
aminigusa kwenye kwako,
te Kenya,
yani mara uko mara hapa,
te Kenya.
Kamini te Kenya, te Kenya katoto, kamini te Kenya, te Kenya katoto, kani te Kenya, te Kenya katoto.
Money boy,
te Kenya, te Kenya katoto.
Nikika te Kenya, kana te Kenyaka, yani kana cheka cheka, kameni te Kenya, kana vitetemesh, wami kitonga sekenke na sereleka.
Te Kenya,
mikono yukana mabaho,
te Kenya,
upepo suku mangalao,
te Kenya,
ukizungusha mama na pagao,
te Kenya,
adibiri kalamwaga kahawa, ukikati kakigugumizi, masai kanipadawa nisha tafuna mizizi, wanikati kichizi chizi, yani natapatapa na shindo kupiga mbizi, pinda mugongo. Ukunja mikono, tuende taratibu kama kono kono.
Kuku kishingo, shingo, kuku kishingo.
Kama mbuzi kagoma kwenda.
Kuku kishingo, shingo, kuku kishingo.
Kizombi nina toka milenda. Kani
te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Aminishika kwenye paja,
te Kenya.
Na mtaja taja,
te Kenya.
Teke te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Aminigusa kwenye kwapo,
te Kenya.
Yeni mara uko mara hapo.
Chuchuma kama vile unafua, ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha ulegeze nyonga yo.
Chuchuma
unitoneshe kidonda yo.
Chuchuma
una nyoka na konda yo.
Chuchuma
kwenye mlima kidonga yo. Ai katoto
moto moto,
moto moto,
moto moto.
Ai bai koko
moto moto,
joto joto,
moto moto.
Kamata ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Kina dada mko wapi? Basi muingie kati.
All of a sudden I'm any checky nana. All of a sudden I'm any bless me, checky, bless me, checky, bless me. Party after party, tuna party tu kwa hao. Hata wakodi na wana party tu kwa hao. Wanatatisha kwa hao. Natambua Mungu tu ndiyo baba lao.
Toka ngwari lazima nipige sala. Juu ya mali netoleo na maulana. Better days no nilikuwa na saka. Baraka za leo ni mingi kushinda jana. Acha niimbie sa godi kama pasi nizidishe maombi. Hata kwa sit kasi sungi na mbogi. Mina juu atanilinda nkiwa nae sikosi.
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Many bless I na mto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao. Uko ndani ndo makao. Tunasifu kwa hao. Uko ndani ndo makao.
Tangu kitambo ulinipenda, ukanivumilia, ukanijenga. Maisha iki nipiganga chenga. January to forever mindo member. Niyeshe nitakase nibariki. Staki maisha ya kutafutanga kiki. Nare nare bila kiberiti. Holy Ghost fire unarauka kwenye kiti.
Blessing shower sa God wendio dawa. Niki blender wezi kuni nawa. Daddy umeni bless umeni visha mavazi. Nobody can test a father you misha. Jaja jaja kuko tuko seti. Jaja kuko tuko seti. Bila wewe jo haiwezi. Siku ya kiyama staki iwe kesi. Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Mini bless I na mto ya kukwa hao. Tunasifu kwa hao.
Eyo, eyo, sache dina kundi hapo na msikisa pingwa mapingwa DJ Ole Macho, twende kasi DJ.
Tell me baby girl how you do, baby tell me make I know how you do.
Baby, tell me how much I could pay you. I will go fly go anywhere for holiday. This love, no one long go.
Oh, the macho.
This love, no one tick tick yo. They could play love with the movie yo. They can play where you go, they play mommy yo. Mommy yo, mommy yo, mommy yo. Yeah, now we go, they play daddy yo. Girl, if you be baby, I be nanny yo. See how she fine like a granny yo. Yeah, show my kalangolo, oh. Why show my what to roll it, oh. Baby, make a day where you dey go. Come make a show you special loving. Show my galangolo, oh. What show my what to roll it, oh. Baby, make a day where you dey go. Come make a show you special loving.
Anywhere you stay, I go there, oh. Long as I stay with my baby, oh. Wait till them don't know them boy hit you. Kiss me, baby, make them vex you. Got it in my time for their head, yo. Kiss me, baby, make a rest, yo. Nobody do me like you do. Kiss me, baby, make them vex you. This love, now a langolo. This love, now a ting-ting, yo. This love, now a langolo. This love, now a ting-ting, yo.
Baby, girl, I love you, sit down, bonito. Maybe, girl, come run up, bonito. I know you love this beat, sweet melanina. Oh, girl, now you go be my sweet senorita. American girl, come wine up for me. My Jamaican girls, come wine up for me. My Jota girls, come wine up for me. My Caribbean girls, come bust up for me. Yo, shuma wa kalangolo, yo. Why shuma wa sirole, yo. Baby, make a day where you dey, yo. Come make a day special, yo.
Matter from January to December.
Promise to love you. Always give up for you. There's nothing I won't do for you. Promise to love you. Always give up for you. There's nothing I won't do for you.
Tomato, sweet like a mango. Put on him for macho, I wanna be a jango. Una bocata ya, kisigi no began. Una nipanda mashetan. Una bonikanda kifuan. Mboki wandati, nataka nigusa pokati. Mende kadonosha kabati, ndege kangusha manati. Amaka wandati, nataka nigusa pokati. Mende kadondosha kabati, ndege kangusha manati. Yani unanichanga.
Oyoyo, oyoyo, sawa sawa le. Oyoyo, 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 sawa sawa le. Oyoyo,
get the bongo, get the bongo, get the bongo, come on, get the bongo, girl, get the bongo, get the bongo.
Zidante we de shayo, zidante we de shayo, zidante we de manya. That day we did my now. Since 1960, yeah, yeah, yeah. That day we did shy. Since 1930, no, no, no. That day we did shy. We did do skeleton, 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 skeleton. We did do your body skeleton, 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 skeleton. We did do kale book, kale book, kale book, kale book, kale book, kale book, kale book. We did what? We did do skeleton, 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 skeleton.
Make your money on your body, bunny. Baby, get pullani. If they want follow me, so tell me she met a kulani. But the bash you they do, you they do kulani.
I say water, water, that the pussy cutter. Baby girl, you know say that's your body bad. If you want to do, then we got the party.
get my energy. I no get time for no enemy. No respect for little me. Nothing with person ever see. I'm on nothing with person ever see. Forget it, I say fashi. No need soon expect. Check out what body I jump. I take out to the person. Jelly, 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 jelly. I'm in the answer, then yes, sir. Now I'm in the answer, yes, sir. Respect is reciprocal, even though who now knows you're special. Anybody, when no one throws a G. Anybody, when no take a body, body. I can't sort it, I can't sort it. Job where you never work, so now because myself I never done. I look you, they laugh you gone, 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 gone. I shall not say the time go gone, mama, I no say the time go gone. Money you no go fit the line, oh man. Mama, mama, life not done by gone. Whether you like or not, go by jinja me, you basically go boss. So yeah, keep me jack on go.
Catapult of love. Now I be say I don't be getting off of you. Yeah, waiting me down, nothing I can't do for my baby anytime when you need me come to me. My shawty, wally. Waiting me down, nothing I can't do for my baby my shawty, oh de che. My baby
say you there for me. Uko ndani ya mix na DJ Ole Macho. Keep it locked.
As I there for you. Baby say you there for me. As I there for you. Oh no no. Yeah, waiting me down, nothing I can do. My baby. Anytime when you need me come to. My shawty.
I slap police for your case. I go to war for your case. I go to court for your case. I climb a bridge for your case. Enter water for your case. I punch a judge for your case. Anything you want, baby, that's for you, baby. Fire case, yo. For your case, I go call MC Oluwamo. I go report all of them. I go Shodi. For your case, I go slap a bill. For your case, I go call MC Oluwamo. I go report all of them. So tell me, what the hell are you waiting for? If not to drop it on me, we go drop. If not to suck it, got it, we go suck it. What the hell are you waiting for? If not to fly, I got it. Fly. If not to soak up, come on, we go soak. Fire against you, lelele. Fire against you, no. Fire against you, lelele. Fire against you, no. Cause my papa no be Dangote. Oh, I deleke. But we go day, okay, yeah, yeah. Oh, my papa. I go call MC Oluwamo. I go report all of them. I go for your case. I go slap.
your dance, Limpopo. Dance so cool. Do for me, so cool. Make me confused. Bring your body close to me. Something nice, something sweet. Moniga, Ijeje, Mambo Rote Rote. Kanipa, Nimege, Ila Goja Kwanza. When you hear the song,
roboto 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 to to roboto 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 to to roboto eh roboto se me la cuma ya roboto 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 to to roboto 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 to to roboto eh roboto se me ca
wanna pa.
My music, they shake your body, eh? Cause I do this for my people. I wanna hear you sing ta la la la. Kitando kina nigadi. My fancy nongeza daddy. Salute kwa wanangu wakeko. Segele yo konga gwala gwala.
Hey, wasoni penda kazi wanayo.
Hey, kazi wanayo.
Yes, ipigi ngenga pesa ninayo.
Hey, pesa ninayo.
Tunatia chenga wanafuata nyayo.
Shaka wakangangaanga, mweza kona jichangangaanga, nazisanya faranganganga, hey. Nikipata natumia, watu wote ruksa nitangangaanga. Napendaga vicheni vishangangaanga, na uturi watangangaanga, hey. Hakikisha unanukia.
Oh yeah.
Kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Wanatotia simu za banka, kushoto kulia, kushoto kulia.
I'm all alive. If they point gun to my head, say make I deny you. I go tell them straight, lie, lie. Don't be like, yeah. I've spend all of my money on you. Spend a couple million on you. Give you love until you say you don't do it, yeah, yeah. Special type of feeling that I feel when I'm with you. Hold the mommy anytime where I deal with you. I want your heart and soul and your own body too. I can't let you go. I'm beginning to begin to fall in love. I'm beginning to begin to fall in love. I'm beginning to begin to fall in love.
Oh, they macho,
macho, macho.
Because I swear God, the fight for killing them. We go to win them like that. Oh God, boy, let them know we are belly jack.
Jamma,
money,
money,
na 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 na.
Money, money, money,
make your money rush just like Indomie. Ah, suppose that you are watching, my lordy. Baby, show my Giuseppe's a naughty.
DJ Ole Macho,
DJ Ole Macho,
because I swear to God, if I fucking lick them,
bingo, I'm a bingo, 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 bingo,
bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo,
bingo, bingo, bingo,
bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo,
bingo,
bingo, bingo, bingo,
bingo,
bingo, bingo,
bingo, bingo, bingo,
bingo,
bingo, bingo, bingo,
bingo, bingo,
I like a girl with expensive taste. I get money to waste.
Money to waste.
Gone are the days. Wait to the K with the front of face. She dey lock on lock on. She dey draw like a bonner. If she give me her pororo, I go rub her for butter butter. I'm a fisherman. Are you a fish? Girl, I hunger hunger. I want to eat. Say you they sell burger. How much is it? Ah, yeah. Let me cross your border. Eat to your beach. Joromi, eh, Joromi.
Show up fellow ocean.
Boromi, eh,
Boromi. You
Joromi, eh, Boromi.
Mama take a pull.
Ah, Boromi,
Mama take a pull.
Eh, Boromi.
Come on, off your power to cook. Call your lava boy. Of a few of my staff, of the judge, all of my shop. What are you doing? All of my job, I want. You go out of that. Yes, all of my job, I want. I look good.
Yesterday,
I look good. I look good. I look good. I look good.
I
look good.
I like it.
I look good. I look good. I look good. I look good. I look good.
I look good. I look good. Auni babalao,
auni babalao,
all everybody, any lemo ba shani bagao. O fe se ka fun mi,
o fe se ka fun
mi, ologun mo ni kurani,
mo ni kurani,
mo le shadura mi, bi se shadura mi, alangbadura mi,
alangbadura
mi, ati lo ati de,
ati lo ati de,
eyan ri yo o ti
le, eyan ri yo o ti
le, eni ba lo lo ba de, igba tun pada de, se lo de mi la de,
de mi la de,
ka de ko pe lori,
ka de ko pe lori,
iba ta ko pe lese,
iba ta ko pe lese,
won ta mi kan lese,
ta mi ge ti wa e kan lese.
Inside life,
inside,
don't you give five for life,
don't you give life,
inside life,
inside,
don't you give deep for life,
don't you give deep for life,
inside life, I'm gonna share ya, I'm gonna chop life,
inside life,
inside life, I'm gonna shake it, I'm gonna share wa. Just so beat, kicking just so beat, kicking just so beat, so beat. Because if it's in just so, because if it's in just so beat, no need to sell the SCC, one just so beat, one just so beat, to my knee, I'm left with just so beat.
Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Makufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamala. Mako mama ni koko koko, leo ndani tokea shaboko, wata sambasia koko moko, moja badidi moja moto, mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki, satonde gisambu gile, sambamba, hapo vipi inabamba, ino gile inatamba, basi chani kamusamba, wataweza kweli, kushinana nasi, atawa kiungana, matusi kututukana. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, Wasafi jamala. Ati mselema, ati cha selema, Mambi nyendema, lishi mwamedema. Amefusi bifu msela leko,
tumekwepa.
Amebaki masona neko, kesha kuwashe, chesa kama monkey, kunjo kidengi dengi. Hey, tumewachapa, akichomoki, kimewanasa, wana tapa tapa.
Chizika robotena, chizika robotena,
Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombie babala, Magufuli babala, Majaliwa babala, Wasafi jamala.
Suka ukipanda na ile shark tena vua. Suka ukipanda na ile book tena vua. Jamani na vua. Mama na vua. Mwazenu na vua.
Kasi
na piga yope,
uwezi.
Bona piga yope,
uwezi.
Iyo bona piga yope,
uwezi.
Ina piga yope,
uwezi.
Ore macho, ore macho.
Kale na piga yope,
uwezi.
Mina piga yope,
uwezi.
Momo na piga yope,
uwezi.
Fugwe na piga yope,
uwezi.
Osalino locote, le mino na kwe, osali Jizo, le mino na kwe, osalino locote, otokino kutute, na pete kaka bongo, yo beba pesa ya.
Cléopâtre à mon cou là.
Asse, hôtel et minon à quoi? Au saline le côté. La moto qui a chiboudé. Bota kaoule, wewe.
Yo pe babesa yo. Yo pe babesa yo.
Les pacificateurs jusqu'au bout. Vital Kamene.
Yuma no gagat. Zoba no gagat. Yuma no gagat. Zoba no gagat.
Zagolia, to zagomela, to yena programme. Lije, 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 te, lije, te, yo pe bapesa ya. Yo pe bapesa ya.
Kilo Burunda, Jean-Paul Bichweka.
Obani boulona dize, Olembi nona douze. Talabaninga ba continue, nasi matangwa sale, yo pe bafuta.
La haute gamme Elga Elegance.
Yo pe bafuta ya.
Salomon, Ben Salomon.
You man no gagat. Zoba no gagat. You man no gagat. Hey, Zoba no gagat.
Le MVP, MVP, Serge Ibaka.
Bakay. Oh yeah, Sukuma. Ouais, Simba na washa moto. Sukuma, ouais, ambia walale watoto.
Asa chesa shubaka yoko. Sayoko, yani kambo na chambadoko. Moko moko.
Wape, wape,
wape.
Nasema wape,
wape,
wape, wape,
wape.
Sasa wape,
wape.
Swame takasha,
wape.
Komesha,
wape.
Nyuno ya kwenye cha,
wape.
Nyongesha,
wape.
Hoya, ateka, mikono juu. Yambu shusha chini. Leta tena juu. Shusha kwa kiuno.
Excellence ZK, la fondation des NT plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoléon. Jamais Wenga, Buddy Benz, aïe,
boss, Mama Dangote.
Ricardo Momo.
Donny Fumwe, Salimia Mukubwa Fela.
Kindaki, Komeka Kutute, Afro Congo.
Le Grand Don Mendes.
Le Président Obi Namungu. VIP Sons. Albert Mboyo, mon vieux.
Molodoy leader.